MFOY 99 till I die. Gotcha.
Gotcha B.
Never stop dreaming. Maneno lioko kwenye poster lioko ukutani. Pembeni ya saa inasomeka 12 jioni. Rochi kwenye ashtray, moshi dirishani. Ninaongea na sim, oya baisa samahani. Nomba na chie boda nikimbize leo kitani. Sina hata 100 na nauguza maskani. Usiogope, nitakuachia liteni flani. Nitatia na wese, ndo nirudishe kitani. Baisa kanambia poa ibuka maskani. Nkenda nkaichukua, chuma nkakamata lami. Ring, 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 huyu tena nani? Ni mchizi mmoja yuko Msasani. Tumekutana juzi nkiwa na kimbiza day waka. Alinrusha nimfatie demu Vatikani. Loka ni cheki kuna mzigo kaufate Mwimbili. Nenda kaupeleke Magomeni kanisani. Vum 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 paka Mwimbili niko sharp. Vum 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 paka Mwimbili nika stop. Wako nikabidhi mzigo nikamcheki akanambia soge hapa mochwari chap. Nkasogea mwili ukanza kuningia baridi kadri na jongea. Akanambia zunguka nyuma ya jengo faster utanigojea. Akatokea dumu mbili lita tano kanletea. Nikamuuliza hii ni nini, akacheka akaongea. Ndugu zako waliolala humo ndani ya freezer, hayo maji ndo yametumika kuoshea. Kwa makini na walinzi wasijue ulikotokea. Haya ongoza njia, wazungu wanasema take care. Ngoja kwanza usende maniga humzigo wenu kama vipi teni mwingine apeleke mimi Nikapiga simu kwa lia tuma akaniambia na 200 nikiufikisha mzigo. Nkawaza niache It's all about the paper bro, hustle. Usikubali wakacheza na asshole no. Nikamuliza aliyeletea mzigo, sorry bro. Haya maji siri nini, what for? Bro alivo psycho kanichana black and white. Haya maji baba ni ulimbo. Mteja atajikokota mbweni mpaka atamasaki. Na kesho atarudi takwa hamna pakupaki.
Wait.
What?
Ina maana wanatumia haya maji kupikia chakula?
Insanity. Mitazamo inavyo shape our reality. Nakutana na watu analala graveyard. Wome kazana na quality over quantity. Na Brian is your shizo mighty. Yoko nazo day and night. Akicheke zioni dead bodies and own a profit. Sanaya kuziona noma kama opportunities. Kasbeba dumu nkachapa mbele security.
Catching on for it, it's a banger.